olo e mafuta male SBS Samoan.
E owa i le afe tolu se lau tangata ua whaamaonia le maali liu, i le whaatasinga wha le tausanga a le talitonunga i Salama, le Hajj Pilgrimage i le nuupa ia mō tangata Moselemi, le aai o Mecca i Saudi Arabia. Na owa i le 5.0 degree Celsius le maa walunga o le vevela, ma olo o whaitio i na ai le whainga malo i Saudi Arabia, i le le lava tāpena i whi soaswani, mō le owa i le miliona ma le afa o tangata na asia siatu i Mecca, i le teimile nei o le vevela i se sa eitu tonu. O le Hajj Pilgrimage, o se tasi o vaenga upito tā ua i le soifuanga tāpua i o tangata Moselemi, e asia siai i le nuupa ia i Mecca, ma le maota o Allah, po o le House of Allah. Na faalia le ministaro soifua malolo ina i Saudi Arabia, Fahad Al Jalal, o le toatele o tangata ua maali liu, e le i resitara, pe na yaini pe mita, e awa i atuai i le hash o le nei tausanga.
While the number of deaths reached 1,300, and may God have mercy on them all and forgive them, 83% of them were unauthorized. They were exposed to the long-distance elements I mentioned previously and were under the sun without shelter.
Le whaliliwi na mailenga ngana a rapi, o le saunoanga a le ministaro se fua malolo ina i Saudi Arabia, Fahad Al Jalajal. E iai teimino o aile mawurunga o le vevela i le ova atu i le 5.0 degree Celsius. Ma na li potia e le faala potopotonga faasalalau le Saudi News Agency, le SBA, i le vevela le nei, o nisi na saba valiai i le faitau i tūla e au noa masefa amalu, po onisi awala e tatali ai le vevela o le la. E lata i le afa miliona tangata olo o tausia nei matonga fitia ia afianga mai le vevela, ma olo o iai le talitonunga i le maali liu onisi e faao popo i le afe tolu se lau moa na tupule nei o tangata ua maali liu. Na faalia e le tamaa ita i o Saida Wuri o se tangata anu o Amerika i le CNN o na mātua na awai i le Hajj Pilgrimage, nisi o ilato, nisi ua maali liwai.
Someone from the US Embassy did advise that natural causes could have been due to a heat stroke. Honestly, I don't think that they were properly prepared for this trip. There was a group of them, maybe up to 100 people that were traveling under a certain agency. They've saved their entire lives to embark on this journey and they didn't receive the proper preparation, the proper documents. It was just a nightmare overall experience of a trip.
Le tamaita yo saina uri is it tano nga male CNN. Olo faiti o ina fo ile tulanga na na o ai ile over ile tasi tesi malevalu miliona tangata na awai yatu ile ai o Mecca mo le Hajj Pilgrimage one nei tausanga. O le toatele o tangata mai isi atunu o Moselemi sa sae tutonu, ai le ngata ilea o atunu o Moselemi matapu wa inga Isalama i fafomai o sa sae tutonu e pei o Indonesia. O se tasi na awai iai, i le vaiaso na teanei, o Rasi Tsayed, na ia faalia i le waialesi faasalalau le France 24.
People are dying, hundreds of people I saw. I saw hundreds of people that are dying on the track, hundreds of, but nobody are picking the dead bodies. They said there is no ambulance, it's a murder. It's a murder of 500 people.
O le awha i o tangata maali liu, na muamua faita wina i ripoti mai e tunu una awa yatu o lato o tangata i le Hajj Pilgrimage. Na ta uai mai Indonesia e owa i le toa lua se lau o lato o tangata anu u wali putia le maali liu wai. Toa iwa se fulma le valu mai initia, ato ai mai si e tunu ue awhia i Pakistan, Malaysia, Yoritana, Iran, Senegal, mai si o tunu u o Europa. Na faalia Dr. Atha Hussein ile ABC, mai le aai o Mecca, ua tolu se fulma le tolu tausanga o awai o ia, i le Hajj Pilgrimage, ai faatoa ia moli mawina lea, o se vevela faapenei.
But for me, a person who has visited this blessed city for over 33 years, I have never seen such extreme heat and conditions. We saw people every 50 yards struggling with the heat, full of perspiration. We found that it was difficult for the old, for the frail, and indeed for the fit and healthy as well.
Onisi o faitionga o loo faasino tonu ile whainga malo i Saudi Arabia. Ona o lele lava o paipa e whainu ai, le lata i le 2 miliona o tangata i se teimi e tasi a Asia si atu i Mecca. Ma lele lava o whaamatalanga i le tūlanga la matia o la o tangata e rolofi atu matu umutumu i se no fuanga e tasi a ele o lava le suava i mama ma whaapaolonga i fale. O Saima Bagin, o se professor o le mata upo le Planning and Resilient Systems i le Universite o Kent si Peretania, na ia whaamatalaina i le waia le si whasaralau le Deutsche Welle i Siamani.
I think the other issue, which is probably a lot more serious, is the nature of the urban infrastructure that then surrounds the anyone going to Hajj, and that could include everything from streets to possibly, I mean, we've seen pictures of fountains of drinking water, but actually, you know, when you have a combination of heat and so many people, you'll have millions and millions of people on the spot. You need a different scale of infrastructure. You need a different scale of measures. And also you need an urban environment that actually makes people safe. And it looks like what's happened in this case, a combination of things not working well in the urban environment and the high heat actually creating a situation where loss of life was inevitable.
Professor of Planning and Resilient Systems, Ilia Universite o Kenti Peretania, Sama Bagien. O le fafita uli ile lolofiatu i Mecca, mo le Hajj pilgrimage, na mafua ona ole totele na ulu faleatu ele aini pemita, ona ole tawole pemita, e fase lau lima se fulu tala au se talia. Ma uase ia ele paale mio aikupito Mustafa Maduli, Laisene o kampani malanga e toa se fulmaleono na lato awina atu tangata i Mecca e aunoa mani pemita. Ai yoritana, ua sa esaya mamolia tangata o kampani malanga na awina atu tangata anu ua yoritana i Mecca e aunoa mani pemita. Ole reporti na faa maupopoina Alex Anifantes, mole SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.